EMP Records.
Mbali wachone, usiniache ningoje, navyo kupenda nipoke. Oh my baby,
nacho unanifikiria, vile na kufikiria. Je, unanishikilia, vile na kushikilia.
Usuri wa moyo wako, usuri ulonvuta kwako. Kwako soni si ambiliki, kwako na leo abia. Mambo ya nanyoka tiki, Mola anatujalia.
Na kupenda peke yako, mi wako. My baby, my lady.
Nobody better than you.
Nobody better than you.
Kufikiria
moyo
wangu, unanishikilia.